Yani toto to, chukua selfie piga foto to, zina waka kama moto to. I say tuko fresh yani blokoto, blokoto. We kichuno nani koroga, koroga. Akili yangu shai buruga, buruga. Umeni jaya yani all over, all over, all over, all over, yani all over. Wacheza rumba za upinzani, za kunogea nyama. Wale mafundi wa biriani, chuzi limekolea nyanya. Dona haikatai, choma hainangai. Kisha itonya waikadai, iwe kwenye matete, ima seke seke.
Like a raga suka, look my big girl them shine. Come a raga suka, ula 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 ula. I'm a ragazuka, ula, 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 ula. Livingston, Tabata, Kingston, Jamaica. Hold on, gangsta, I was born to be a star. Kamaru Marillo, Naivusha, Makale Patio, Arusha, Onavipa Patio, Sambusa, Womba Kumbatio, Miruksa.
Wacheza rumba za upinzani za kunogea nyama. Wale mafundi wa biriani, chuzi limekolea nyanya. Dona haikatai,
dona haikatai.
Choma hainangai,
choma hainangai.
Ukisha itonya waikadai, iwe kwenye matete, ni maseke seke.
Like a raga suka, look my big girl them shine. I'm a raga suka, ula 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 ula. Like a raga suka, look my big world them shine. Ula, 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 ula.
Tunaitaka kwenye kiza ilete.
Unaka kimeiva ilete.
Kimi na ugimishiva ilete.